tunukie wote, yeah. Mashallah. You're my sweet melody. Utunguliwe hakukumba samaki barini uvuliwe amekumba mwanadamu mzuri unipende nikutunze utulie uridhike na unenepe usini mwage baby hadi milele mashallah.
Baby, you're my sweet melody.